Yo, sikia, kwa nini kesho? Kwa nini kesho? Yo, sikia, 5-8.
The mix master yellow.
Yo, raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa. Tuna creep is a block kajipas creepers. Raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa. Tuna creep is a block, kajipas creepers.
Tuna test na ma Google Maps. Tuna boom bruce ki city council. Mpende msipende mtalipa tax. Flow like a butterfly, sting like a bee. Sitko clear, siya tu hang. Avatar ni me master, elements na nanjua kama punchline bender. Oh boy, ame kam kustincha, listuka sana, tulimpak tu sender. Easy flavor, si tuna mix, uta than ni blender. Avatar ni me master, elements na nanjua kama punchline bender. For sure, me siko outside.
Siko kwa creepy na data warming.
I always do cross, I always do try to sharp a warning. One teta tuna come take a can catch up top seed ka Sony. Raise your blade. Swing that, Air Force One. Dig that, mpua wako kitu check kwa block. Lima picha.
Raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa. Tuna creep is a block, kajipas creepers. Raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa.
Yo,
tuna creep is a block, kajipas creepers.
Kama inamtosha pay your cup, hiyo rat, tunaiset ya trap. Amka usake joma guap. Kitu amebeba ina cash up. Me at a tissue, Josie trust. I got some issues with my past. Daily na live na give two thanks. My niggas wa court walishuka na mashash. Kitu nge bonga tu ni cash. Kita that night walirudi kutrap. Eja na M right hand my guys. Hata 1,000 ones and a one. Baby, I'm not your mans. Hizo my feelings to tupa kwa trash. It's better to lose your eye than heart. Peng team gani, jonta trust. This is greatness, olipa greatness. Napiga ma press up, nasikia ma chest. Najua ma bro wa movie reckless. Reckless, mia di chest na kupiga check. Me trust yangu kwako iko faded.
Raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa. Tuna creep is a block, kajipas creepers. Raise your blade, swing that, ndege ni black, dig that. Toka neta tuchicha telea kunitaji uta get your feedback. Babi amebeba karispa mfambal na mbogi mpoa na jipa. Tuna creep is a block, kajipas creepers.
Another Gbedu from NigerPickup.com.